balule virire. Balule gala ya mbale. Imwe wa mene mwenza kuseka, kaya ngati mumamvela bwanji. Miponto za mene mwenzo ponta, apa kaya ngati mumvela kubwanji. Let's up mumafola, pochita mulomo wanu. Let's up mumafola, ndaba mulungu sagona kwanu. Let's up mamifole sani, mukatembele la vanzanu. Let's up mumafola, yeah. Ndaba ine, I've made it. Mulungu sangala kwanu, ona kweni nkala mbale. Nendine gizambo tabe,
yeah.